dhatimsafi.com.
Mungu nijalie niwe kama wao, kama wao, kama wao. Mungu nijalie niwe kama wao. Malengo yangu yatimie, changamoto za jana zisijirudie, maombi yangu yakufikie, yeah. Utakachonipa baba sawa mie. Unapogusa wengine na mimi unigusa, unapovusha wengine na mimi univushe. Wakinitendea mabaya kabisa yasinikute, unipatie mabawa angani juu niruke. Kama wao, kama wao, Mungu nijalie niwe kama wao.
Kama wao, kama wao, Mungu nijalie niwe kama wao. Kama wao, kama wao, Mungu nijalie niwe kama wao.
Ukosa pesa sehemu ya maisha, ukosa nyumba sehemu ya maisha, ukosa gari sehemu ya maisha,
ila hakikisha unapata maisha.
Unapogusa wengine na mimi unigusa, unapovusha wengine na mimi univushe. Wakinitendea mabaya kabisa yasinikute, unipatie mabawa angani juu niruke. Kama wao, kama wao, Mungu nijalie niwe kama wao.
Kama wao, kama wao, Mungu nijalie niwe kama wao. Kama wao, kama wao, Mungu nijalie niwe kama wao.
Hans Killer.